Malou, Malou.
Esto qué es, baby.
Dile bye, dile bye.
¿Qué tal son con mi música? Haikatai mimi, haikatai. Mtoto anakulaga nini, haikatai. Nampacha ukucha wangu masuditas. We run the town, tunapasua speakers. It's time to shine, instant paka Twitter. Wapinzani wasome hashtag. Jijini kuna toto, kuna toto. Kuna toto, kuna toto. Jijini kuna toto, kuna toto. Kuna toto, kuna toto. Kumbu nzuri, medula oblongata. So shefu tuna uzuri, kitandani multipurpose. Kasoma mpaka kole, kutoka shule kata. Yuko na me in service, ataki boy wa campus. Mina mjua ye ni believer, baby baby Justin Bieber. Mara kwanza kuja mtanli kwa na grand, mina manegas.
Wekine mkeko shachanishwa, bila pesa mpaswa kichwa. Mina weta baki kama picha.
Jijini kuna toto, kuna toto. Kuna toto, kuna toto. Jijini kuna toto.
So ana bonga wo 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 usombe akikatika wo 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 akienda chini lo lo lo
yeah tazona kwa kila kuna kufa jitu tazema tia maguru imetoloka kwa bwana misitu bisi na pali kwa kisu boom bang bang what is the issue toto ya upe katishu hey baby nice to meet you
yeah kwa bede na vyo kata hula hu tena napenda gachwa kwa juu. Kiona simu moja, I'm coming through. Central zone is
this. Jijini kuna toto, kuna toto. Kuna toto, kuna toto. Jijini kuna toto, kuna toto. Kuna toto, kuna toto.
Hata ukivaji, haikatai. Bastola nazo, haikatai. Kiva kime, haikatai. Soto na kulaga, haikatai.
Wallet boys, Tenor, Money Central Zone. Now you and the boy come to Weezy. You already know what it is. Roll flicker, you baby.